mudani tikumvera nyimbo dzava ngamba pangai wanga
sweet young girl mongo tuka ndinkwia munanga mwati ndilongeize ndinyamuke ndidzipita kuro ndichani nanga mwati ndipakire inione msana wantowa tinatengana tiliana mwadzi waliti kuti ndine wachimiti tinabelekelana ana ledo mukuti ine sine type yanu koma one day those tables will turn one day uzandikumbukira one day that bridge will burn one day uzandifuna one day those tables will turn one day uzandikumbukira one day that bridge will burn one day uzandifuna the round comes back around siku nilimo uzandifuna ubwina wanga uzauso wandipo kufunika kwa ine uzakudziwa tinatengana tiliana mwadzi waliti kuti ndine washimidzi tinabelekelana ana lelo mukuti ine sine type yanu koma one day those tables will turn one day uzandikumbukira one day that bridge will burn one day uzandifuna one day those tables will turn one day uzandikumbukira one day that bridge will burn one day uzandifuna one day those tables will turn one day uzandikumbukira one day that bridge will burn one day uzandifuna one day those tables will turn one day uzandikumbukira one day that bridge will burn one day uzandifuna
amalawiwanga.com